Toiji.
Mm-hmm. Alhamdulillah. Kwa mash le kazi, you know. Dance on the hip hop to the top, you know. You ready?
Samba gang.
Salam alaikum wa alaikum salam. Mpemu etu mwana masamu. Every day feeling sound. Feeling sound. Salam alaikum wa alaikum salam. Mpemu etu mwana masamu. Every day feeling sound. Feeling sound. Ukoza kufela goma upeleka salam. Ili muswau. Uka magona kuzuka usalepela dua. Alam. So kwa ala nili gungo janga chota swa salamu janga pita bala ala ala
salamu alaikum wa alaikum salamu mtu wa mwetu mwana masamu every day feeling sound
feeling sound
salamu alaikum wa alaikum salamu mtu wa mwetu mwana masamu every day feeling sound
feeling sound
salamu alaikum mwazi wana masani wejali wejali kati ndada ndaola mbalini kesa wabuso munga ili kodi nita sawalelo ungalini salamu alaikum mwani wa salamu kutosa kakunde kuhika salamu kuwala nkanjo kutosa unika awete chabwa adija hapa chilambo chikubwa chako mbukulosa iga mtende changu tukwenda masamu
salamu alaikum wa alaikum salamu mtuwe mwetu mwana masamu every day feeling sound
sound.
Salamu alaikum wa alaikum salamu mtu wa mwetu mwana masamu every day feeling sound.
Salamu alaikum wa alaikum salamu simango du sana popanda salamu tendele waife aji salamu. We play five times a day walai suna is my way ukala bain drop gango sopanga dua are you sure? Woo woo woo. Po takwa takwa be wearing of Allah 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 eh the month of Ramadan ukurulu kila na uda
salamu alaikum wa alaikum salamu mtu wa mwetu mwana masamu every day feeling sound
feeling sound
salamu alaikum wa alaikum salamu mtu wa mwetu mwana masamu every day feeling sound
shakalo zimi eh ino yo oni ala mitwasi kuti ndame aliswe kisa mwazini that's why Milan to the mosque, ndika nguva mwazini. Shaitwan, gwe, ndiwe, fala fashini. Kumaliza fasi, idi mesa, chawa chawa, biliyam. Eyo, timtima jaza hare nodiza halam. You know kula ndundu wa siham. Bismillah, mashallah, inshallah. Unu iye mi just say, pussy vini happy, juma mubalaki. Don't give up, kuchuru angatu mwenye. Juma, mubanki. Iwe ala isi gudu, ologumupe mpama twins iye ama pasa Asa
Salamu alaikum wa alaikum salamu mtu wa mwetu mwana masamu every day feeling sound
feeling sound
Salamu alaikum wa alaikum salamu mtu wa mwetu mwana masamu every day feeling sound
feeling sound
Salamu alaikum wa alaikum salamu mtu wa mwetu mwana masamu every day feeling sound Salamu alaikum wa alaikum salamu mtu wa mwetu mwana masamu every day feeling sound.